baby steps to Bali to crawl before we make the rolls. Never late, kesho tutapa, tutana Rolls Royce, Mercedes, mapima na Bentley. Kana mimi mami, hawengina wawezi. Real deal, no drill, kwa kumpenzi nikon love pill. Kama ni kweka bidi, chap chap singoji ama easy. Nikulize, aditi yangu mina we unamine. Times two, mara dufu stoki hapa minta stay true. Ahadi deni